Baby. murerewe
Muimaizi
mana hanu
Iki nijiro davarie
Imana ya jindri ya hanu
Tuyu wakiru
Tusengero
Utangi gachu
nimitimi meneze
Azara hanu ni mbuga ya papa
Asama zeme rakima nikomeye Majevari
imbari
sahau Asama zeme rakima nikomeye Majevari
imbari sahau